unasema unasikia baridi like that.
Kwa kisha kwanza.
Minta juaje. How do you know what is in your mind? Mind.
Read my mind.
I cannot read my own. How do I read yours?
Yeah, it's so. Unangoja kengele na.
Huko mzima kana mwasho mwasho fanta.
Mini fan.
Wanda nuko only fans.
Kuna nani anaimba?
Boys wangu tu flan. Otamvuji. Otamvuji. Zinzangu 77 million.
Kikohoa sana.
Watu kohoa.
Sinilaumu.
Taking 77 attempts. Shanguka bu, shanguka lesson. Mwalimu, but mwalimu my answer. Usha paena wrong answer. Mwalimu wait, mwalimu. You're still giving the wrong answer. Continuously. Jokes. You have jokes on jokes.
Aye.
Bless you.
What?
Bless you.
Very potent.
Two glass of water.
Problems.
Any problems? Okay.
You are
not born for happiness. You were born for problems. Alafu ndio bado nataka Google jina kwa Urban Dictionary. Sasa hizo mama yako alikuwa na shida hiyo siku. You are named after problems. Bado unangoja Urban Dictionary kuambia the truth about yourself. Nini ndio shida ya generation haijijui manze.
Sasa
ni lost generation.
Ni yetu kafra.
Atujijui manze.
An means wise.
An ndiye aliandika hiyo kitu. Whoever wrote that article, alikuwa anaitwa An.
Alikuwa anaitwa
An. Na alikuwa na agenda yake. So that all ants feel better about themselves manze.
But unaweza watu kujitambua better different.
Hakuna answer.
Joker mtumenyata atakuja ambia an you are wise. Acha ambiwe. Na bandikshonari.
Bro, yaona diversity tutegemea definition ya mzungu manze.
Jina kwa hiyo ni mzungu ameandika. Sisi article tunaandikanga tu tunatumia ujumbe.
Zisizo definitions zenye ziko Wikipedia. Kwani wewe unajua una sasa wewe sasa hii. Unajua kwenda Wikipedia na uchange. So nini tu hapa bwana?
Kwa
kabit. Unajua kwenda Wikipedia na kuchagua. Unajua kwenda Wikipedia na kuchange meaning ama definition anything.
No.
Alafu. Lakini kuna mzungu ako 12.
Kuna 12-year-old mtu isa yako Denver, Colorado kama sisi. Anajua kufanya hizo vitu zote maze. Eno, usiku umezuba hapo, wagwan good people, welcome to the Janose. I'm your host, Jacob. A.K.A. Dontes, nimeanza kwa kusatu Dontes. A.K.A. the Black Aristotle. Sexy Teletubby and your baby mama's baby daddy. Leo tumerudi na episode ingine. The Bridget is back. Ati
unasema ni baby daddy wa nani?
Your baby mama's baby daddy. Sijui mbona watu stick on that.
Tunataka kujua ni nani wewe unajichota na yeye. Baby dad.
Manze. Leo tu sort ready. Kwa trap again with another episode. Only mtu ulikuwa episode what 10. Uka decide urudi tena.
Kumbu na kumbu mezi namba.
Sindi ya manze. M's are you. M's blue. Uko na AK zingine.
Blue.
Siku na ngino ulikuwa na whisper hapa beforehand. Usha sahau.
Gani.
Aya. Usha lala bunge.
Gani mbibini. Iyo ya inamanisha shida. Sina kumbia.
Ama wende lakutafuta jina.
Band dictionary yes niambia otherwise.
Wende lakutafuta jina. Wende lakutafuta jina kwa band dictionary manze. Of late. Nimekuwa kwanza uliniambia hata jani hapa imekuwa seamless for you
kukuja hapa
niko ndani kutoka kama mimi kuangana Bus Chronicles unajua Bus Chronicles sina pesa kununua gari yangu lakini nita complain every day about kukaa kwa basi manzo
traffic
si traffic tu waste kuna watu wengine tu wananuka kitu ni basi
sasa si unakaa mali
okay. Mimi shida yangu ni aisle hii aisle mimi nashuku tu ni enough wase kutembea tu straight vile wako. Nisijui msao decide na kianani haga na kianani crotch. Nikuwezo kwa fikiri kujuu, nishai kwa train. Na train iligundua, juu kuna standing space, sindiyo? Ladies wako na, ladies watasmamivi na kando. Mwanaume atakuwekea tu crotch kwa usi yako. Ameshika tu ye pia lazima angalie inje, aone views. Anawekea tu straight up crotch manzo.
Unapana train ukienda wapi?
Si, kwani huyu? Si watu pali train inaenda manzo.
Ulikuwa unaenda wapi?
From point A to point B.
What's point A?
Umetumwa na nani? Umetumwa yu chapter movement
vangu. Na ulizi hivyo sana jumizi jimina just jimina panda train.
Any.
Ever.
Hata sindewasha sema train itakunya tawatu Nairobi hadi Kisumu. Hiyo ndo nangoza vizuri.
Si utachoka?
Zi utachoka. Jistulisha sema hapa episode previous. Like, vanyo wana implement yo kieto. Si tunataka at least. At least ikuwe inachukua 4 hours from Nairobi to Kisumu. Though sahi, ukianda unashukisha Naivasha, alafu unapandishwa. SGR unakufisha tu hadi Naivasha. Unashukisha unapanda train, sasa train.
Unapanda train
ingine. Yenye nafika tu Kisumu manze.
Hmm, really cool. If it takes shorter time.
Na seriously, itakuwa cheaper. Lakini wamesema bado price wa juu. Mina wapita kwa cheaper than ndege manze.
Sijui, sura nipilika ni bada train.
Niongeza hiyo kwa list. Places I'm supposed to take people. Mimi wale utaniambia hivyo nimezuba kidogo kidogo na comment kwa story yenye umepelea kwa. Huko kuna kaa poa.
Huko ni supu.
Ai, kumi niko I have a list so ngoja. Lakini pia zina za kwa tabia tu mbaya.
You have a list of?
Hey, you ishi hapa, I have a list. The nature of the list shall not be disclosed.
Sawa, unajua unakonga. Unakonga ile kama ule nani?
Kama nani?
Mojojojo, anaita ngoaje.
Mojojojo, wa. Mini V, wa.
Villain, ndo wewe.
So you koko, who was the best cartoon villain mazo tukigrow up? Nye Mojojojo, lakini
ako. Mojojojo pia likuwa sawa.
Lakini ana lose to kids all the time. Mojojojo ata win once.
Si cartoon ina.
Si ata win once.
See, that's the story of cartoons. Ever. Iyo epose digisha kuna.
Najaribu kufikira villain alikuwa
na
wewe. Maybe a sidekick for a villain.
Jumbe sasa.
Juu sidekick haumiangi sana. Na uko tu on the own shit. Nikaa na clock in 9 to 5. Anakuja. Unajua villain ni full-time villain. At least sidekick anaenda home. Anakuwa mtu, anakuwa John, anakuwa tu Kevin for a day. But speaking of 9 to 5, nataka kuuliza. How do people do it, manze?
Hata hiyo ndo kitu nyemi ni kwa kile nikikam.
Because I'm ready to quit a job I don't even have. This is what this pod is for. People are ready to quit a job
because
they don't have. Wow. Oh my god. Unajua DJ Zim Shani uliza, sasa unafanya nini hapa? Naomba si mimi nakaa busy nyika mko busy. Man, hadi mimi niko na question lakini ni necessary. But at least when you're getting paid ni different. And depends.
Na kwa at least sidani sidani maybe
I matter. Hizo hours ni stem for everyone.
No, at the end of the first months maybe unakuwa excited and motivated because you're paid. Shazoea pia hii kazi ya hii 95 ni scam.
Lakini sio umekuwa kikakaa 95 for a while. Umekuwa kiklock a couple of hours, si ndio? Sasa una feel utazoea tu hivi utafika tu point.
Yeah, I don't even
do it. Jumiona kuna sana waka di midnight manze.
So, okay, mimi sidhani naweza kubali kazi ni take hivyo as in like ati niko hapo hadi.
Sijui manze. Mimi nagundua. Nagundua hata kwa siku anapenda hii journalism vile nilikuwa nadhani. Kidogo my relationship with it yanatukiuka a business transaction at this point. Itabidi tunafanya to make money.
Maybe when your career is progressing, you can get some purpose, don't worry.
Juliana was only a couple of episodes back, manzi. Like, how far are you willing to go in pursuit of purpose? Like, you know, you too need to die. You can live even 9 to 5. So, civil life, sometimes there are some articles on that. Sometimes. Our conversations are not restricted to the articles themselves. But it's an instigate to thought. So, to man, hapa Portugal, you may ban managers from calling or emailing workers of hours, manzi. Like when you finish work, your boss is not allowed to email you, call you, except in a really emergency, emergency ya kazi, ile ofisi inachomeka, hiyo, si ati
yo. Kitu inapelejepea
huku. Ay. Wah.
Mi nimekuwa victim.
Umekuwa victimized.
Ati unakoliwa 10.
Mi juzi atana.
Mi maculate.
Mi nanapadana namba ya boss juzi. So naona vetuko different. Boss hakuna mtu, boss hakuna namba yako. Na kwa sito atafuta namba ya boss, bad. Atuna clearance. Kwani nampigia tuongee nini? Sasa ulipigiwa?
Kupigiwa bana pigiwa. Yaani huyu madam atakoladi saa 2.
Sasa sisi na inafuata report hadi saa 2 hata si yake. Sasa what's the worst time ashe kupigia?
Maybe on a Saturday at 10.
Na ni kitu na what ni kitu liko important. Usiku God damn Saturday 10.
10
CM.
CM.
Sasa ulikufanya nini?
Sijui nikwambie nini. Is this safe? Oof. Ine nataka tu kujua kila kitu. So maybe that day I show up so like sasa anakukola hiyo kile chiniambie sasa.
Mimi nafanya
kama motion hiyo siku sasa.
Sisi anaona nika uli show up. Yeye kwanza ana find out kama wewe umeshow up.
No. Anataka kujua wewe ni umeshow up.
Mimi naweza feel it. Mimi feel your test.
Na sisi ni follow up ati work wise. Anataka tu kujua.
Mimi naweza feel your test immediately. Yeye siku amepiga ndio mimi pia nilikuwa kama yeye.
Wena.
Juzi si nimekuwa, saa jana vile nimekuwa manze. Saa moja shaanza. Vile, hey, there's a day apart, we only 3 people in the newsroom. We struggled. Nasema tu hivyo kanda yangu loudly. Mimi nyanisha pigi hapo truancy of a week. But I was sick. For like the first 4 days. Kwa like, kwa nishisha kwa mgonjo Monday. Hadi Thursday.
Hakuna kupona.
Asina kupona Monday.
Mefuna Monday.
Monday pia nimeenda Monday Tuesday. Nimerudi check up.
Hizi zote unaandika tu barua leave.
Eh manze. Barua gani?
Uandiki?
Unaandika wapi? Sina kalamu. Siko na kalamu ya kuandika.
Nyenye.
Si ati yeye ni. I will pay. Watu taenda Christmas holiday mimi niko hapo.
Na compensate.
Lazima irudi. Oh, you must overcompensate.
Hizi kazi ni scam. Tena unarealize. Sasa tuseme tu ile like under normal circumstances you're there from Monday to Friday. Mimi nishafika home. Kama tuseme if it's going out ama sijui kupatana na rafiki ama nini. If I don't do it on Friday.
Imeisha.
Mimi nikishafika home hiyo Friday.
Niko home.
Hadi Monday.
God.
Niona tena kwa street Monday. It's talking jet. Yaani una feel kazi ina take hadi inatia hapo like hata feel ama sijua ama maybe niko depressed
hiyo umesema mental health might be a problem
nashuku
but mimi pia nimekuwa nikifeel si tushafigure out how to take advantage of our mental health juu hata mimi zingine ningeenda kwa some shit niko like I'm not going to blame it on something in my head I have nisha premeditate What my answer is. See, I'm already taking advantage of it. I'm a yes, it's self-awareness. Tunasema hiyo ni hakuna kwa self aware manzi. Kisha premeditate. You human beings you are prone to fuck up.
So some things is gonna maybe zikona to some cause. Maybe ni sisi ndio tutaki kuingilia sana. Acha tuseme
tu. Utaki ku acknowledge.
Acha tu niseme I'm depressed. That's the shortcut.
Hapana manzi. Jo tu zisema hivyo pia juu. Hizo generation zingine ndio maana watu wako crazy. Mtu ilibidi uende upigane, ushapigana uo umerudi. Huwezi kuwa normal. You almost died every day. Mana anambia do cocaine. Okay, I imagine your time. I have a headache. Pigo heroin. Siku ndo tunarudi anyway. This was one is cyclical. Siku na time nguo imekuwa there was a war on drugs. Uo kipatu unachomu unapelekwa di thera unapelekwa kwa nini mazi madhari fulani kwa psychiatrist. Uo mechizi. No. Sasa hii tumefika point tuko very accepting. Mbona tunasema ni information, tuko more informed. Na mazema information ni correct. No, no. Sasa hii tunaclaim tuko more aware. Na bad, lakini issue ni hatujafind out everything. Tunangoja tu in 15 years, scientists ngia sharudi. By the way, kuna hapa kitu nafanya uchizi. So mmekuwa mkichizi pole pole. Ni hivyo tu. Hakuna answer correct. Kuna nzaro, lakini wacha si tutataka tukwe liberal. Njuu kuna places zingine huku nje. Freedom si issue mbaga. Wanda vatu Kenya kwa kuna freedom of speech. Vumekua kichome bibi ya bahati. Lakini hating, mi nasema, hata ya nikuwa uli hate before. Podi yanze, you were hating on Kenyan artists.
Mimi.
Si nilieka pango wa MC uka hate on.
Yes, maybe nilikuwa na hate on that particular song.
Lakini mi next, mi hata nataka tu yu hate. Njuu hebu wana kaya, anaitwa Diana Maruu ama nini?
Soto
Maruu. Si watu walikuwa na hit na hiyo music yake. Lakini washampiga hapo views zingine kwa 500k. Ashatengeza 50k.
You're going that you hate na unampea.
Umempea 50,000, umempea a good easy 50,000. Umewatch ad ni nini?
Kwanza umewatch ad.
Ndio hate. Ay ay ay.
Silly.
Hata mimi nataka hate kwa hiyo manzi. I have no problems with people hating if they're giving me money.
Ni funny sana.
Iko hate ya bure yenye iko hapa nje ni mob.
Nikadibidi anasemanga hivyo.
Kadibidi.
Nikadibidi. Mna hate mnakimbia pale YouTube kuandika hateful comments giving her views.
Lakini pia artist pia wanapewa too much credit.
For what?
Kama sasa Rihanna amegeuza national hero Barbados.
What? Do you nini sasa?
Sasa unajua Barbados ndio style ame like essentially gain independence. So I may decide Queen's the head of state anymore. Imagine body mego kino England in 2020. So mzee ndio atakuwa na prezo wao.
So Diana mikililiwa kutoi.
Sasa yeye ni national hero. Si ametoka Barbados, si ni ame make it. Labda maybe anafanya kama charity. Maybe ya Mrs. G. Labda ako hapo mashule shule amejenga. Labda amejenga hapo School of Arts. Kuna mtu amepigania hiyo kitu. Mimi kuna mtu alidedi hadi for your cause hajakuwa recognized. Sasa hiyo ndio kitu mimi naona.
Bas sasa kila mtu na
si what apply credit the same.
No, maybe huyo mwingine hajawaka sana.
Hajawaka sana jina amededi.
Oh, unasema ku dedi.
Si kuna sana sinikaa juzi imekuwa juzi birthday ukio mtata. Mzee si upigania wewe unaanga almost every mzee akotoa anti government. Gavi kifanya kitu acha question. Sisi ya tujali, sikuwa tadedi wazi. Wazi. Maybe utuseme mtu akwe governor amkumbuke, name street after him.
Senyasha hena.
Lakini Karaila ndo amepewa barabara saa hii. Ina take time, notoriety.
Takes time.
Ina take time, uzi ya tutapewa Miguna atakona. Roundabout. Vila mewakad.
Miguna nafaa kupewa.
Apewa roundabout hivi.
Kastrit, shuma kastrit.
Jukuna country zingine people going through it worse manzi. Sikat kwa chikepa North Korea. Kuna student amekuwa sentenced to death by firing squad after alikuwa caught smuggling Squid Game. Sa,
is the movie banned to huko ama ni?
Si movie unajua ni South Korean.
Oh.
Ni North Korea, today is a story. Wanapiga juu kwa sababu mtametengeneza ni msali defect alisha hepa North Korea ndio produce movie. So already kuna hizo story unajua. Kim Jong Un na joke.
Kim Jong Un
So basically, the smuggler will be executed after authorities caught a group of students watching it. So yeye anaenda kuuliwa. Hao watu wengine sita wamekuwa sentenced to prison. Yeye amepewa life in prison ama hiyo death. Hao wengine wanakuwa sentenced to 5 years even a hard labor. Walimu pia wamechukuliwa mpeleka kwa mines waende wafanye kazi.
Umse huyu anagawa tu ni watoto wake.
Sijui amebanadi leather coats.
Yeah.
But hata mimi nikiwa president naweza fanya tu bullshit things like that.
Sinaona
mjojo. Ama nikiwa billionaire na buy tu all the pants in the world. Longi zote ni zangu. Zinazo tu size yangu. Nini? Sisi sasa ukisikia
ana like ukiangalia sijui na perspective gani inakani kama ni mtoto.
Eh. Yeah. Kwa unadhani kuwa na pesa ya a whole country utakuwa tu childish.
No, not even about do ama nini, like ni kati mtu yeye anaongea. Unaona venye mtu yeye anaweza cheza na mabishi.
Amekuwa born into hii kitu manze. Like your father was the one, then you.
So sisi tu ni ma subjects kwa sisi mtu doli. Okay, sisi yao.
Si hata yetu ni hivi. Si hata yetu si mbali na hivyo manze.
Ah, but at least sisi tuna feel. Some freedom, tuna feel.
Ni tunaweza piga kelele.
Tuna feel.
Na wewe utaseka tu lakini wacha unaweza ongea. Haya, unaweza ongea lakini safa. Mhm. Sasa bado nanga kuna watu wanajaribu kuwa activist wa LGBTQ Kenya.
Sipo analipwa.
Unalipwa na nani?
Hawezi kwa sababu nilipwa.
Na NGO. So unasema ni fake activist. Hakuna activist unaweza amini Kenya.
No, mimi si umesema LGBTQ.
Yeah. Au ndio wezi amini Kenya. Kuna wengine umeaccept. Watu environment, nimeaccept environment. Now ndio nakuwa lobbied more than anything.
Ndio, mimi siseme as in whatever group as long as see it as long as ile kuna another group inaendana na chenye mimi na try kufanya.
Si ndio na mtu
alikuwa. They'll try find you ama whatever.
Niona mtu amepost Instagram alipiga kwa hizi my concert.
Mhm.
Kile niangalia Twitter yake alienda popia kwa beva dress.
Boy.
Yeah. Yo ni tricky. Like sasa mimi sijui nikwambia lakini hakuna siwezi kuambia vile ukue wewe.
Mhm.
Siwezi kuwa ati ukue gay na you know the same thing kwa na nini waliweka. Niko cooperative university.
Mhm.
History ya rap. Ati wa makeup of mademo wa Vian.
Yeah.
So unaona siwezi kuambia vile ukue ndio. Juu kitu mbaya imekufanyikia. Kwenye fiku kwa Benia. Tungekuwa na true freedom. Yeri watu wangeongea juu freedom of speech lakini wangempiga. Kwa difference siko na hapa na dana defend. Kwa napo sasa nimekuwa tricky. Tena naomba do. Kuwa tu wewe tu hivyo lakini mimi si niko sasa. Si hiyo ni kitu kila mtu utaka. Ndio maana tuna projecting the America as the true democracy. Which it really isn't. Juu au unaweza kuwa tu who you are. Bora mimi ni cost anything. Kuwa tu. Maybe Kenya tukifika. Juu ushapigwa.
But I don't think hiyo ni
kuwa. So ushapigwa.
Pia lead to like impunity.
Impunity aje.
Sa ni niseme aje. As in I just let you do you.
Yeah, you do you. Maze bora mia ini cost.
Sasa unaona, kuna vitu zingine zenye unaweza fanya as you.
Lazim.
That affect me.
Si exactly, si ndo point yangu. Si ndo point yangu manze. So tukifigure out a way. You know, asha gongo sana naomba do. Sasa mimi already na feel guilty. Shall cost guilt. Miss day feel guilty. Just pomchangia kwani mimi ni homophobic. Hizo vitu nilikufikiria. Lakini kimchangia sana ni con. Labda hata kupigwa. Mimi na George alipigwa wewe. Ajeka hapo police report fulani. I don't know wewe.
Vlad ni interesting sana huko na vile ni kama
huko.
Iko unique.
Unique.
Kenya.
Aje. Si na Kenya napo Namibia ni Namibia wame decriminalize. Okay. Eh, wewe kwa alikuwa tunaangalia msini quote on that. Wacha ni. Eh, wame decree wewe unaweza kuwa wewe cool tu haga man. Si crime. You just na shukuna Namibia ili kuna kati flag.
I think to go to liberal but kila mtu ako liberal at an extent.
Mimi nilishasema. Mimi nataka nini maze? Mimi nataka system of governance yenye ni advanced communism. Mm-hmm. At least communism iko na good ideals hapo ndani. Mm-hmm. Ama nataka tunataka capitalist, quality of life yangu improve.
Mm-hmm.
Chukua tu tax na black Kenya tuna. Unajua Kenya tuko Niliona tukosi top 10 ya countries na tax manze income kwa world. Tukaka top 10 or some bullshit manze.
Mm.
Juu Kenya achukua 30%. 30% ni nyingi manze. 30% of your money.
Imagine.
That is a lot.
Lot sana.
But things are so
na kuna kitu yenye una feel ime compensate for that 30%.
Uone manze uli portal ilikuwa unajua the time unafika kazi unasikia ni kama usi virgin anymore. Portal. Kiti ya gari imekupenetrate. You already suffering.
Umeruka huko kaka. Eh
manze. Umeshafanya gymnastics just to get to work. Umekanyaga mat. Ondove mvua inanyesha sasa hii. Uko Nairobi na unakanyaga matope tao.
Unajua tao. Na si matope tu hadi siweji Giuseppe hizo nini zimejaa maji.
Hiyo ni capital city of the country.
Imagine.
Ni crazy. So at least ingekuwa Nairobi na kwa na Uhuru Park kushafungia next year. Wametoa na renovate.
Mm.
Wanaweza accept nini like tuseme jumla renovate na mtatumia do. At least waeke hapo roller coaster flare lakini hapana. Sijue, waongeza benches. Nairobi jua inawaka
manzi. Nakonga na benches na bado watu lala kwa manyazi.
Nairobi jua inawaka. Lazima
waeke umbrella.
Si hizo benches ziko na. Waeke umbrella, mtu atachukua umbrella enda na home. Ama waeke hapo mapitch. I don't know. Ikuwe recreational park, ikuwe iko na vitu unaweza fanya. Si kuendesha tu farasi na ku. I've never.
But it's not that bad.
The way it was.
But
like for that to be the best, you know, in Africa with the best in Kenya, the governor has provided. Those things zingine zote ni za mall. Uhuru Park is the best in the whole country. Recreational park in the governor provide. Ama mwingine drive ina lakini letu ni jiko na views na madishi. Zi. In Africa we better as in Africa we na more activity.
Sasa prongeza nini yenye make involve same agent.
Nini? Si ndio wewe udai panda juu. Sikuwa theme park, ikuwa amusement park manze. Ama tu nyasi kwenda kwa hiyo free space pia ni hivyo tu. Watayuleta wa mitrimo lipaka paka tu marangi za Nairobi.
Yes, so mitengeneza. Acha wasiwenye wana nini.
Waongeze statue. Waeke statue ya Uhuru.
Unaona wasiwenye wana kajoba ni nanga kutulia huko. Sawa tunza kwekeza na vitu wana kutulia
hapo. Wanda wanakuwa busy hapo. Uwezi rudi home the same hours, lazima uende uchukue ta 5 hours hivi nje ya nyumba. Useme ulitafuta.
Ni sad. Na
nacheka na experience. Mimi nacheka. Mimi angalia wase tu daily. Ni mimi sizicheka mazo.
Sad.
Lakini pia si technology inakuwa better. Hata hizi era robot zitatake over. Kama mwana mimi nashukuri kuna all first living robot. Scientists say it is a reproduce. First of all, there's a robot that is alive.
Mm-hmm.
Niyo ndo kitu kwanza ilini fuck up.
I love this
up name. Iyo niko alive, so it is a reproduce now. So these robots ina nyonga tu. So it is a regenerate. So ni u scientist ali create the first living robots. Sinasema, zileto xenobots.
Basisa,
like zina multiply, si same na sisi ama. Si nothing like AJ wanekana before maze.
Mm.
Sijua lito from stem cell ya toad. Minisha kuwa tu vitu fine. Ndiyo
nataka kuuliza. Why do we
care?
No. Why do we care and why do we do such?
So mesema ita help kwa regenerative medicine. Kani liyo nakuna adi ngine. Sijui panyi shadungwa. Dawa kwa spine kaji regenerate.
Okay. No, for research is okay.
Si for research. Si wanataka kutumia kwa advanced medicine. Maybe saka ulivunjika mguu. Tuza kupiga hizi nanobots zingine so hivi. Zikujengea hapo kitu inaweza kaa mguu mguu.
Basi sikutumia hizi animals ni part of like research work.
Yeah, si lazima. Okay. Si lazima tu research kwa environment.
Basi I mean. Tuseme tu robots. The idea of robots.
Hmm.
As in, where do we have it?
See, na make work easier.
Ya ku recreate.
See, every advancement ni from, like, laziness ya binadamu. Mbona mini bebe. Ima webigi na nyeza unda robot. Nima mda liunda cranes and shit. See, even the machines ili tenganezo. So, it afika point, mi pia stay cooperative machine. Mi pia meza kuwa too much work. Nina take too much time.
Mm-hmm.
Unge kwa tuna robot, nizafanyi kazi solo.
But I don't think...
Nazi doze. I doze.
I don't think unaende lesa genye. Making a robot
mm.
in features of like sisi sasa. Sijui. Kama hizi hiyo. Kwa zitanga human robots ama
nini? Ah, hizo. Ah. Sijui, already tuna believe si wenyewe tulikuwa created from an image of God. Hebu imagine your narcissism for sick to believe as an individual. Lazima iko na wanafanya na God.
Hmm.
Hata kama ni tabia. Ama uso. So sisi pia na narcissism tuna build vitu zinakaa kama sisi. Kwani tutageze. Tugeze silhouette. Tuunde nyina kani.
Ndio mbona tunataka ku build kitu yenye inakaa sisi. Sio ndo nakuuliza.
Sijui maybe inaweza lead to immortality. Tukifigure tai. Tushafigure tai inakaa sisi. Tuongeze AI inafikiria kama sisi or even better.
Mm-hmm.
Sasa ni kuipea tu life mabe. Venye sasa tunaweza upload
then
subconscious.
What? Then what?
Sasa sikao tunaweza transfer so skill. If you can transfer consciousness. Si au kidaily tuna upload data yako yote na unaendelea tu sasa.
Unaendelea kama kichwa.
At least tuko na memory. Sio hiyo issue tu ni memory.
Kwanza ndio nini kama hiyo.
Shoka
hiyo. Black Mirror.
Shaka tu Black Mirror.
Lakini kitu naipenda.
Tumesema ipi ni episode kama Black Mirror. Of which mimi naonanga watu watch TV shows wanakuwa inspired. Wanaona vitu kiza labda tunasemesha in the future. See the inspiration to. There's no new idea under the sun. So to watch tu. Hata sisi zivyo tunaona sasa hii zit influence tu.
Sasa unaona
how we think manze.
Most of these are Black Mirror.
Mm.
Like new evidence based. Like someone is straight doing this. Ama there's some.
Lakini hata hiyo idea haikutoka out of nowhere. Sasa msali kato
chini. Exactly.
Lakini basi kwa philosophers walitoa wapi? Like wasalianza walianza kuandika mzee. Jukatoka Aristotle. The Black Aristotle kama mimi. Eh? Yeah? Lazima uende kumbuke vitu mzee. Kuna notes wewe ziandika mahali. Alafu ndio watu kina nani kina Plato akaanza kuandika kina Socrates. Ndakaanza sasa kuandika philosophies. Utakula kwa now write your thoughts. Kuna disa watu kama Marcus Aurelius akona the meditations of Marcus Aurelius.
But unajua life ni life tu, hakuna kitu.
So unata
kitu umesema there's nothing new.
So unaona zitupangi answers. Hizo kwa na like kushikilia philosophy manza. Jimi nakumbuka kuna time alikuwa ni solo.
Mimi I think philosophy ni personal. You can create your own.
Kwa time alikuwa ni solo. So hiyo guide amesota. So hata kikuja kwangu ana tu niko na kiti moja. Like hata furniture si mob. Naambiwa sasa mimi ni minimalist. Mimi yule sasa nimesota wazee. Unaona. So iliko battle sky hizo. So pia ni convenient. Tunasema hizi trends of thought, doctrines, beliefs. Ni whatever is convenient to your status.
At that particular time.
Ndio ndanangu kaje mtiani.
Sikuwa nchegelea.
Maintain mimi naweza make jokes. Haimaanishi wewe pia unaweza make jokes. Tuna the same clearance.
Sina kicheko ni kuchekelea pia mimi.
Nda chikechea manze. So tukimalizo mkoke na movie gani. Jukwaza ni wana Netflix sae. Kwa mangeza juu category.
Mm-hmm.
Movies you can watch for under 90. Movies you can under 90 minutes. Hizi ni movies za Netflix and chill. Wameka sa movies za kudinya vizuri. But the time. Unajua mnaza chill movie. Mshama aliza lakini movie jaisha. Movies ilikuwa 2 hour 15. Gaidi wewe uli strain kabiga 55 minutes.
55 minutes.
Bado uko na si 50 kwa hiyo ni kidogo.
55 minutes.
Si start stop si at 55 minutes fululizo.
When you stop ndio uone movie.
Ah, stop si ni temporary mazee.
How? Si me stop.
Si at me. Sai stop. Ina slow down. Unajua hata train lazima slow down action track.
Sasa useme okay si pause pia. So ni slow down.
Eh, we managed to add 50. We managed to add 55 minutes.
The man
me on easy overnight stays. Is the name improve CVMC.
Mm-hmm.
More than is like an hour daytime sex. No, no.
Mm-hmm.
Juicy usiku unaweza kimbiza. Usiku eh. Shit. 10. Ai 10 minutes man. Naweza 13, naweza fika 13. 13. 15. Unaona, umezisplore at least ulikuwa na improve. Your frequency lakini hii pressure oya. You have 2 hours. Kinifungulia fani ni make psychological difference.
Oh. Conscious story.
OnlyFans. Nasema lazima tukue na OnlyFans mwanzo. Sinasema nitafunga OnlyFans mlikata kusikia.
Ulifungua?
Ina content. We are still deciding the nature of the content. Naweza wekea tu hapo gospel. Mm? The whole time.
Ndoto wapi pesa? Mbona kipesa?
Sasa nataka ndio nianze kuwa na usherati kwa internet.
Ni unafanya nini OnlyFans? Ukae Facebook. Na
lakini sio OnlyFans lazima ulipe. Ndio one. Si hata wasi nikosha wasichana ukua nu watu. Kwa Instagram anajipost na hizo bikinis and stuff asema kwa OnlyFans. Kienda ni picha same.
Ni.
Si usha lipa for a month.
Hey, ni mjanja.
Si mimi nazafanya hivo.
Ju by the way, nishai try juu. Inaonyesha nga tu ni kama ni DP ama ni nini. So make up provocative unasema.
Lipa.
Subscription ni $15.
Picha ni ile tu same.
Unafungu unapata vitabu.
Picha ni same na uta WhatsApp. Ndio umelipia kwa WhatsApp yangu. Na lips ni kanga kwa WhatsApp.
Unaona kani ujailipa.
Siwezi lipa wanza. Kwa time sisi tulipata kuhack zile. Sisi ni wakora manza. Everyone say yeah, it was not trend. Kuna hata ni was not trend.
Kuhack nini?
Logins tu za wasee, hata za Pornhub, hizo zile watu wamelipia. So these only fans ziko hata ready tukienda. Utaweza pata tu kuna siku na msee yako busy. Hata anaenda, yes amelipia. Anaenda alafu ana charge wasee. Anaenda ana record nini nini, anakuja na charge wasee huku even more. Sasa hizo ni vitu watu hufanya. Lakini naambia ngo wase. Ukitaka dema cha kukutext. Ask her how she's making money. And with that tumezama, we are out. Until next time.
Bye bye.
Kwa leo nje episode kuna 19 other episodes. Unaweza enjoy hapa manza.
Indo ya 20.
Inaweza kuwa indo ya 20, indo inaweza kuwa ya 19. Decisions will be made.